re tsena jalo mo puisanong ya rona e le goreng puisano e le goreng re solofetse jalo moeng wa rona o setse a gorogile mo puisanong ya gompieno tota re rata re bua jalo kamano a puso a go ka tlhabolola lephata la bodiredipuso go le dira jalo la professionale ke se e le goreng re bua ka sona ebile gompieno re bua jalo ka go tlhabolola jalo lephata leo la bodiredipuso go le dira la professionale seno se builwe jalo ke moporesidente Cyril Ramaphosa gore leano leno le tla thusa gore gonne le tsamaiso e e le goreng e maleba ya go thapiwa kwa mafapheng a puso e tla kgontshang gore badiredipuso ba direle baagi botoka ebile le go efoga go itshunyanko ga sepolotiki go tlhaloganya seno go ya pele re buisana jalo le Dr. Botshabelo Maja e leng motlatsa mokaedi kakaretso ka kwa National School of Government go tswa kwa lefapheng la Public Service and Administration re go dumedisa re go amogele mo motsweding FM Dr. Maja re siame raetso a re simolole fela ka go tlhaloganya jalo tsamaiso eno gore e kaya eng ebile e tlile go dira ka tseleng tseng jang
e kaya gore re ikemiseditse to improve the level of service e re fang batho ba bo rona mo Aforika Borwa as o tsebang mekomane mmuso wa rona o bereka through the public officials ba ba e leng gore ba employilwe ke mmuso if the public officials ba e leng gore mmuso has employed are not professional in serving our people it therefore means gore batho ba bo rona ga ba ka se kgone go fumana thuso eo ba e batlang mo mmusong
Yanong ga o bua jalo ka professional ke gona go lemogiwang seno kgotsa go nne jalo le di loophole tse e le goreng di teng tse e le goreng ke ka mo e le goreng seno e ka tswale gore se le tlhotlheleditse gore puso e dire ntšhafatso eno
sena ke dilo tse pedi makomane sa mathomo ke gore the National Development Plan ga ne re beya few years ago, ile ya ira mmereko o bitswang a diagnostic report. Mo e leng gore e ne e lebelela gore ke eng se mmuso o se needang for it to be able to serve our people. So patla this concept ya a capable developmental state e leng gore mo National Development Plan re utlwane as South Africans gore by the year 2030 we need to have in place a capable state. A capable state ke mmuso o kgonang go direla batho ba ona seo e ba tshepisitseng sona. So ntho e re irang ya professionalize the public service is linked to chapter 13 ya National Development Plan. Ke sa mathomo seo. Sa bobedi, kaofela ga rona re a bona gore go iragalang mo Aforika Borwa is all over the media in terms of the problems stemming tsona, whether it be mo mmusong itself, whether it be in our state-owned entities, whether it be dilo tse re utlwang kwa ko State Capture Commission. Therefore, this has made this intervention even more critical. Gore re mathe ka potlako to achieve that which the National Development Plan has said we must achieve by 2030.
Ka jalo molawana ono le tlile go aroganya jang tshosometso ya sepolitiki e le goreng e teng mo go thapiweng ga baokamedi ba mafapha a rileng e leng maloko ebile e le maloko a sepolitiki le tlile go samagana jang le ntlha eo
one of the things e leng gore re bua ka tsona mo professionalization se se leng botlhokwa gagologolo ke e re reng we want the public service to be non-partisan. So what we mean ke gore ge o le gore o ikemiseditse go berekela mmuso maikemisetso a gago a tshwanetse e be a go thusa batho ba bo rona irrespective of political affiliation. So therefore part of professionalization e tla ba gona gore when you are a government official you cannot be partisan. Because when you are partisan, it means for the outside, but Baborona, Kaupela Habona, Wakatula, which is not what this government is about.
Re buisana jalo le Dr. Botshabelo Maja e le motlatsa mokaedi kakaretso ka kwa National School of Government go tswa ka lefapheng la Public Service le an Administration. Ka jalo botsa potso ya gago dira jalo mo go 0898602233, 0898602233. Ebile le ka tsela ya nomoro ya yona ya WhatsApp dira jalo romela voice note ya gago ka potso 0825656674. Ke tse tota ebile mo e le gore o tla botsa jalo potso sa gago le ka fa tsebe rona ya Facebook o ka dira jalo ke dikgang mo tsweding tla go laletsa mo go 0898602233. Ka jalo se ntse re buisana jalo le ene Dr. Botshabelo Maja. Ka jalo ka jalo ko mafapheng a puso ga jana go na le re ka re bontsi ba batho ba ka tswele gore bana le ga bana jalo dithutego tse e le goreng di maleba tse e le goreng di a tlhokega e fela bana jalo le maitemogelo ba na le dingwaga di le tlhano go ya go tse lesome kgotsa tse some a mararo e le gore ba dira ko ka jalo go tlile go dirwa eng le tle o samagana jalo le ntlha eo ya gore go na le batho ba e le goreng ba na le ithutego tse di maleba e fela ga bana maitemogelo o abele gore mo letlhakong le leng go na le batho ba ba nang jalo le maitemogelo e fela ga bana le ithutego tse di maleba ka jalo le samagana jalo le ntlha eo.
Yeah, ke yona ntho o tlhoka sa mathomo. All of us as public servants, we must make sure for that we develop ourselves. So if unani di tutego tsa maleba mare your experience or knowledge is not enough, you have to develop yourself. And part of professionalization, na kento tsa rona go gore re kopanye le wena as a public official rere o batla se unani se and therefore to give you that which you lack. O tlamile o tle mo National School of Government re go thutse ka tsela eso. Therefore, many of the public officials we tlhalosa pila ba tla ba le sele, ba tlhoka sele le sele. Professionalization e ikemiseditse go ba thusa ka seo ba se tlhokang. Maikemisetso e le gore at the end of the day ba be as holistic as possible gore ba kgone go thusa batho ba rona properly. We talk about this concept, job execution diligence. There is this concept, execution diligence. What do you mean, Koho? You can be a public servant, we are a miracle the half hour. So, a professional public servant, how a tomile miracle? A to sabat waburonaka silo se li fele. We are la for a silo se uzira kufika bufele long, not half.
Ka jalo o bua jalo ka manana e le goreng a farologane e le gore ba sentse ba dire dipuso re bua jalo ka ba dire dipuso botlhe bo e le gore ntlabe le solo fela gore ba tsene jalo dikatiso tseo le manane a mangwe jaaka o tlhalosa jalo gore a ka jalo tlabe le ke lano la puso gore ba ise batho botlhe ba tsenele jalo ona manane ao le katiso tseo.
Yes. And manane a teng ka bongata ga ona a setsa le teng. For example, We introduced it about you cannot join government anymore as a senior government official from director upwards without a course already done Nukela. So what it means is that you can have whatever qualification, you can even be a doctor from wherever.
Mm-hmm.
If you want to come and work for government, you have to complete this Nukela course before you qualify to even be interviewed. So retomile mo. As part of professionalization, we are for it. Therefore, can't we re-re-catch for all public officials for how about our of South Africa? If the constitutions want to be completed successfully before Ukaditi were even for an interview.
Re buisana jalo le Dr. Botshabelo Maja puso e tla latelang fela morago ga mabenkele re rata go itse gore go tla diragalang ka batho dialogi re bua jalo ka di-graduates gore ana seno se tla nna thata mo go bona gore ba kgone go ka dira jalo maphata a puso a farologaneng e fela re tla bua ka ntlha eo fela morago ga mabenkele ga jana ke go laletse 0898602233 ke sa megala ya gago fela morago ga mabenkele.
SABC News re ikemetse ebile ga re tse letlhakore
itlhabe botlhale.
Maikutlo le ditshwaelo tse di tlhagisiwang fa ga se tsa SABC kana motsweding FM. Ditshwaelo le maikutlo a tlhagisiwang ke moreetsi ka nosi. Mme SABC kana motsweding FM re ka se rwale maikarabelo ka maikutlo a tlhagisiwang ke moreetsi. Mo motsweding FM.
Konka bokamoso.
Motsweding FM kon ka bokamoso o tla re amogele jalo Godwin. Dumela Raitso. Ke siame Raitso, tswela pele.
Ke ne Godwin mo go tla male ke mo tshila molong ngwana ga Lukas mang o pele se re ka kgang. Ke ne ke re ke mo tsena ka gore gore mo tsalelele academy qualifications ya motho ebile o sa sportive deployment ebile o sa nne intelligence training mo mafatheng a farologaneng a puso go tlhole go deploywa ka tlhole go tlhole lebusang mo mafatheng a farologaneng a puso.
Re a leboga, o tla itsibogela. Tla re amogele jalo sebetlele ka kwa Price. Dumela Raitso.
Dumela Sefile kae?
Ke siame Raitso, tswela pele.
Ke batlo fa se ka o dutsele fotsa kere sebetlele o na le 15 years a dira mo pusong ebile o na le bo ma 50 something ga ana setefikeiti sa maramatlong. So potsa ka ko gore ba ile go dira jang gore batho ba ba tshwanang le bao ba se ba godile ba ba kgone gore ba itsise di-course course of or maybe ba ba fe di-certificate tsa maramatlo. A ke gore motho a boelele sekolong aye for 12 years and then a ba ile gone a reng a ka qualify a course of a ke tsa ke lebelela dilo tse dingwe tsa bone dio batla gore batho ba nne le di-certificate tsa bo maramatlo. Ke a leboga.
Re a leboga sebetlele. A ramogele jalo Re Kgaswane. Dumela Re Kgaswane.
Dumela Sefe.
Ke siame Raitso, tswela pele.
Bua le Mahmuto Abbas. Ke botsa ntate ore gore a ke gone ba lemogang gore ba tsibogele go tšhentšha botshelo jwa batho nou jaana ga re ba bua dilo tse dintsi tse di sa diragaleng and-e le tsonetse ga di ye go diragala ba dia batho ba leka go bua dilo tseo kare le ene selfo ga ana maitemogelo mo mo a leng temo gore ke pula jalo ke buisiwa ke gore ga ne re le mo makgweng re na le maitemogelo tota rona ba ne re le setlhekefediwa mo na me temo go ara tsa mo go bone batho bana makgwa bana ba re ba sa re tsefeng batho ba ba botle ba etse dipisi ba ANC ga bana maitemogelo next ya nngwe ba ka ga le ba se batho ba isitse go dikolo gore ba nne gore ha bua yana ba ba tsenya go bona yana ba tlabolela South Africa see all left too late now bye bye.
Re a leboga. Dr Maja o di tsebogela jang dipotso tseo?
Thank you Makomane. Godwin potso wa gaga ka e utlwa gantle ke utlwile tse pedi tse dingwe re ke arabe tseo tse pedi o tla nthusa ka potso ya Godwin. Re ke thome ka ntate Kgasiamo. O bua nnete ntate Kgasiamo, re bile le mathata a mantsi a mangata mo Aforika Borwa a e leng gore re sometime re nane gona. Mare the way is not to give up. Re ka se latlhele thaole ra rao ka bane go padile ba paletse kgale a re tlogeleng re lerobala. Re tlamehile re tsoge kgapetsa-kgapetsa, re ikemisetse, re ithinte di-overall, re eme ka maoto, re lwantshe taba e. We are here ka baka la gore maikemisetso a rona ko go e lwantsha. Re tlabe ra e fumana pila-pila, yes. Go na le dipoleke tse e leng gore within government di-problematic, ra di tseba kaofela ga tsone. Re ka se phuthe matsogo ra re kopadile a re tlogeleng. Re tlamehile re eme ka maoto, re ikemisetse, and ntho e re etsang ya professionalization. Ke yona e leng gore re beile re ikemiseditse ka yona, yes. Historically o kana wa re maybe ntse re bua re sa etse kgetlhong lena re ikemiseditse go etsa ebile re na le deadline ke 2030 by 2030 re tlabe e le gore re kgatlhampane le re bontshitse tema mo tabeng e re leng mo yone. Ya batho ba ba naleng ba ba senang metriki e botsitsitseng it's a correct point. Go na le basebetsi ba bangata ba mmuso ba e leng ba setse ba godile ntse ba ira mmereko for dijara tse dingata-ngata mare a bana di-qualification. Ke mo this concept e ya recognition of prior learning e tla fitlhang mo teng. So again as the National School of Government re bereka le bona kaofela ga bona babereki ba mmuso whether ba na le matric or not, we don't require them to go back to school and redo matric before ba tla ko National School of Government. Ke sekolo sa mmuso se e leng gore maikemisetso a sona ke go improve the competency, the ethic and the commitment ya basebetsi ba mmuso a se go ba latlhela ko strateng. Therefore we will work with them ba tla ko National School of Government ba ntse ba sena matric re ba take through di course tse e leng gore di ba dumelela gore ba improve competency ya bona re recognize le knowledge e batlang le yona. So therefore a se tala e leng gore go ka ba rešiwa ka yona mo yona. Ya kodina ka e utlwa
o ne a bua jalo ka go nna academically qualified e fela di-skills tsa gago di santse di leka e tsamaisana le ga sebotlele ke tsa gore ebile o e garese ka tseleng tseng jalo ebile seno se nkgorisa mo ntlheng e nngwe ya gore a na seno re ka se bone jalo badiredipuso ba retaliata ka tsela e le goreng gongwe ba sa batle go ka tsenela jalo dikatiso tseo ba lemoga gore ba godile kgotsa ga ba kgone e ka nna dintlha tse dingwe tse dintsi ana re ka itemogela jalo go nna le shutdown e ka tsela engwe.
A re tshepe ka mokgwa o ka baka la gore ga ntse re buisana le basebetsi ba mmuso ga ntse re developa yona concept ena re setse re tswa cabinete ka yona e dumelelwane ko cabinete ya ka ntse re nang le di-public consultations le moporesidente wa rona o buile ka yona taba e dibeke tse fetileng. Batho ba bo rona ba batla tlhabologo mekomane, batho ba bo rona ba batla go ithuta, batho ba bo rona ba batla go gola. So that is the spirit selling for we are getting from public service.
Tla ramogele Opa Modisani dumela raitso.
Yeah.
Opa re Modisani.
Re go tsenetse le kae?
Re siame raitso tswala pele.
Rete. Potso ya ka boripana. Potso ya ka boripana ke gore ntate po o dumela gore di fita tso tlheletsetse di leng teng mo nageng ya rona tse di file maikarabelo a go developa ba maAforika Borwa especially when it comes to the public servants a mme di etsa mmereko puso e bona value for the yamane and then ya bobedi potso e ka nna gore a mme puso ke gone e ntseng e batla go intensifya go developa badiredi ba yone mo e leng gore ba lemogile eng se se kalo-kalo and then a mme yo nna mo mafapheng a otlhelele because re bona e ko pusong thata batho ba e se di-professionals ba tsene foo ka botsotse and then ba ine o netefatsa yang gore di-qualification tsa bone ke tse di maleba ke a leboga.
Re a leboga re Dr. Maja ntetle ke fete ka fa pele tla re fela fa ke boa tlabe o ka kgona jalo go ka ditsibogela ntetle ke fete ka sengwe kafa.
Re filwe komane itlhabe botlhale la matlhatso le sonta ga mongwe le mongwe ka ura ya bongwe
mo motsweding FM
itlhabe botlhale
motsweding FM konka boka moso tla janong re utlwe gore mo di voice note ding dipotso tsa gago di eme jang
lala fifi ke ke lesa ka tlhomo ga mo hall pa na ga filimi sa tene ka tlo ke tsoka pampisa tsa go di shenti le kopa botse mo engwa rona gore a le di jara di account because gantsi ya gore wa apply yana ba ba re 18-35 yana se tlotshwa re bo 40-50 marona le thute go tsotlhe wa qualify tanki jalebo
madume fifi k ne ke rata ompoletse re reka foo gore yaanong ka ba setseng ba graduate le ba tshwere di-certificate go diragalang ka bona nna ke bona gape ntse go ile oketsiwa gape go tlhoka tiro gape ka gobaneng ife tlebe le batla batho ba e leng goreng ba kgonne go qualifya yona ntho e changes eo so ba setseng ba tshwere di-certificate go berekiwa jang ka bona ke kgone matshaba mo mogajane sentence section.
Re a leboga Dr. Maja o ditsibogela jang potso seo.
Ke a leboga mme komane dipotso tsa di-voicemail le opa di kopana le potso ne e botsitse ya di-graduate e re ke e zame go di araba kao fela a tsona ka nako e le nngwe sa mathomo re tlo bereka le di-university tsa rona as part of professionalization maikemisetso a rona ke gore re berekisane le di-university tsa rona go irela pila-pila gore baithuti ba ba yang ko di-universiting tsa rona maikemisetso a bona e le go berekela mmuso ba rutiwe seo e leng gore mmuso o tla se tlhoka ge ba tlo batla tiro mo mmusong. At the moment many of them go to di-universities ba ikemisetse go berekela mmuso mare because le content e ba e 'irang e fumanega e le kgakalanyana le seo mmuso o se batlang ke a mathomo eo. Sa bobedi re batla gore part of professionalization e re thuse go 'ira gore mmereko wa mmuso o be prestigious. Go berekela mmuso must no longer be a last resort where ga o setse o paletse mo dipolekeng tse dingwe tse kao fela then gore a kore kilo batla mmereko mmusong ke bone gore nka se kgone go kry-a masentenyana. No. Go berekela mmuso has to be the first choice. Ba e leng gore ba setse e le di-graduates and our intention is not to increase unemployment so therefore they must not despair the intention ko gore ba itseng e le di graduate le bona as part of uplifting their development with those certificates re na le di courses tse e leng gore di lebane le bona to help them bridge the gap into public service. Re na le course e bitswang Breaking Barriers to Entry into Public Service. Re na le di graduate intensive courses. Di courses tse kaofela di etseditswe gore bao ba e leng gore ba setse ba nang di certificates can register already now and begin to upgrade and uplift themselves for it. They are much more related and context specific to Mutsowa government.
Ke ipotsa jalo gore ke batho ba le kae ba ile goreng ba itse ka National School of Government ba ka ja go tlhalosa jalo manana ile goreng a farologane di course ile goreng di farologane ja ka rena jalo le dialogue di le dintsi mo Afrika Borwa ka mifute ile gore e farologane ka jalo ana seno le bona jalo se tla fokotsega ja ka ebile gona le potso ene tlhagile jalo gore ana botlhoka tiro seno se ka soketse jalo botlhoka tiro
ntho e re buang makomane ke mo re tlo batlang thuso ya lona puo e tshwanang le e re nang le yona ka shepo e botlhokwa thata-thata gore batho ba rona ba tsebe ka this National School of Government seo e se dirang and how they can also ba participate ba joine in uplifting themselves go berekela mmuso so it is these kinds of discussions sentse e le gore re na le tsona ra di encourage re le kopa gore le tswele pele gore bitsa go buisana le rona gore batho ba bo rona ba kgone go tlhabega botlhale jalo ka ge lenaano la lona le bua ka yona so re hopa gore dilo tse kao fela ga tsona batho ba bo rona ba tla kgone go di tseba ba kena mo tsona ba idevelopa as we move forward.
E fela ka ntlha ya botlhoka tiro ana di tlabe di duelelwa kgotsa eo re tla tlhalosa jalo gongwe mo nakong e tlang a re tswele pele mo go eno ntlha ya bonwenwe e ntse e le gore e tswelela pele go tlhagelela kwa mafapheng a farologaneng ana seno e ka tswele gore leano leno la go tlhabolola le ka tla jalo ka diphetogo tse e le goreng re bona jalo mo isagong go sa tlhele go na jalo le ntlha ya gore go bonwenwe ka kwa mafapheng a puso.
Re tshepa yalo kala gore ga re bua ka professional ethic, ga re bua ka values, ga re bua ka constitution, e leng dilo tse kaofela tse e leng gore re tlo di dira as part of professionalization. Re tshepa gore di tla fokotsa bonwene bo boleng teng. But also more importantly, Mekomane, one of the things tse e leng gore ra di introducer is what we call external regulation. So re tlo batla gore public servants ba belonge to professional bodies. And even members of professional bodies. So in future, how we really muso, your employer is not longer going to be the only one at your anchorage you are brought to book. Your professional body will also be able to bring you to book. So it means that even if muso osaku called it to consequences, your professional body can withdraw your certificate, your membership. Which means you can no longer practice as a government official mo merekong o hiro tse mo.
Ka jalo o buile jalo ka go bilonga ko mokgatlho itseng e body jalo e fela go na ithuta go tse e le goreng ga bana jalo e body e le gore ba ka tswe le gore ba ikwadisa kwa teng go tshwana jalo le dingaka jalo ka jalo e ntseng jalo e tlabe le sabagana le yona ka tsele ntseng jang.
Yes, and therefore we are going to open new professional bodies. We are going to establish new professional bodies. One of the first professional bodies, Selim Khore, Rabata Hoy, they are here at the Senior Management Service. There will be a professional body, Selim Khore, is established targeting Senior Management Service of Government, which means for all the director, chief director, DDG, or director general in government, you will have to belong to that body. If you are to Salukan, body area, Hako Eu, can sanction you and you withdraw your certificate as a senior manager in government.
E fela sosomeso ya sepolitiki e tswelela go nna kwa godimo ka jalo ka ipotsa jalo gore a na le tlile go kgona jalo go ka e senola yotlhe e fela ke tshapa jalo gore ke tsamaiso e le goreng re na le tsholofelo ya gore e tla kgona jalo gore kwa nakong tla re re ka 2030 tlabe le gore ga re motho o bone jalo o thapilwe ka ntlha ya gore e le leloko la sepolitiki se se itseng a na seno tota ebile ke tsholofetso e le goreng re ka e solofela mo yona molawana ono.
Re tlamegile Mekomane, a rena choice, re tlamegile ka baka la gore if we are going to develop our country, re tlamegile re serve our country in a non-partisan way, because South Africa does not belong to one political party. It's a diverse society. We call it the Rainbow Nation, and therefore we have to push it.
Dr. Botsabelo Maja re tsone go gore re tlogele fa ka nthla ya na gore le bogetse jalo maele le tshedimosetso re a leboga raitso o tlhole sentle.
Go leboga nna o tlhole pele.
Re a leboga yo ke mokaedi ka tota bile ke motlatsa mokaedi ka karetso wa National School of Government go tswa kwa lefapheng la Public Service le Administration ke ene le gore o ntse a re tlhaba botlhale tota jalo ka leano la puso la go tlhabolola jalo lephata la bodiredipuso go le dira jalo la professionale. Re tla nna ntse re solofetse mo go yona ntlha eo.